success.
Pull up, yeah.
After hardship,
pull up, yeah.
To me make,
pull up, yeah.
Let's party.
Pull up, yeah.
After hardship,
pull up, yeah.
To me make,
pull up, yeah.
Let's party. Si uongo mbali tumetoka, mengi tumepita na sahi tumefika. After shida, dhiki na mateso, shukuru maulana, sahi tunacheka. Walibonga, hadi tukabonda, bidi tukatia, mwisho tumefika. Kazi ngumu, matunda ni matamu, wenzetu mjikaze ili ufurahi. Jana leo kuwa tofauti, mwana tulilia na sahi tunacheka. Hakuna jasho lisilo na malipo, wase tujikaze, tulenge uhalifu. Pena maombi na utie bidii. Safari ndefu na sahi tumefika. Tulijikaza na sahi tuko hapa. Wenzetu msichoke, bidii ndio nguzo.
Pull up, yeah.
After hardship,
pull up, yeah.
Tumemeka,
pull up, yeah.
Let's party.
Pull up, yeah.
After hardship,
pull up, yeah.
Tumemeka,
pull up, yeah.
Let's party.
Tangu jana tumetoka tukikuja hapa. Tulijua kwa ni bado sisi tutafika. That's our mission and ambition. One vision, next dream come true. That's the reason tume hustle. Toka chini hadi tumefika. Shukuru Mungu, let's party. Do this for success.
Party, party for success. Party for success. Party, party for success. Party for success. Dance, dance for success. Dance for success. Dance, dance for success. Dance for success.
Pull up, yeah.
After hardship,
pull up, yeah.
To me make,
pull up, yeah.
Let's party.
Pull up, yeah.
After hardship,
pull up, yeah.
To me make,
pull up, yeah.
Let's party.
Pull up, yeah.
After hardship,
pull up, yeah.
To me make,
pull up, yeah.
Let's party. After hardship,
pull up, yeah.
To me make,
pull up, yeah.
Let's party.